yande joni tan min ta chapantati studio kalangu habaruji e fulfulde kor jam woni modon ni hande en kala hala ko darto hono maawa gol ndiyam ko wanno rawne en dan hitan hikka wi ama ndiyam maayo dan en dan dan wadayi hono fawar jon duudalla ko wanno ran dum en dan docteur maygari isufu gollo agreement dan galni me famina en do fi on en nonni himbe hebe je mobilaji nyala de fu e ben ja jamma en nyaloma nokkurto mobilaji di hani jeewere hitanore hitan nonni do galle nyame dum du konabe kalne dum sabi ko be jaton yewtal me pinani studio kalango altanani hala ko wonno haale dum woni haala ngondo jido wiide keno wodi himbe latibe alle jiijam mon to tawato enda wajibi seni wadnama kural coronavirus gal enda fu no ma yanko boyay dum wonno ko fahanen du on loktorojo samu wa walobe himbe do ko yaawi yaawi kanyum won ko andinto do majjum ko janyal le mo sumana amal janganta habru je fulfu noni yerno kalnede le ko kibaruji no tawani har fila ko darton ndiyam maayo leydi Niger ngodo ni hunno ko lati wi am wakati mo kalte o enda ni ndiyam dan endan dan yottaaki to dan waawi wadde bonondaji irdan ko wanno rawane dum endam dum du konda ni hunno ko lati ni dum holli ano himbe andube do majju sanne yerno docteur Maygari Isufu lati do kanyo enda anda do fila ndiyele gollatana do konda ni le agreement dan gal nyemen asman sina landimo o fila ni no dum waawi latorade
cette année vraiment jusqu'à présent
hitana hikade min kebay habaru kenjol ndiyam mayo dam boranden handen wala ko hulkini deni fonnama erowani hanani bonon daji diyele den gadi wada kana der balde sappo yago sappo joy lewru ut gan wakati on don diyele den buri dudde fudo ko wadda tadum kile cewde kan woni enchol ndiyam mayo dam kando hano enchol goruol e sirba e nandude ni kan wadda tadum waranden joni diyan dan e ngirka metriji joy de balde cakitiri deni diele maudi no wawi waddi bayle gombe ni nokkuje kuldinide ko wodi ni woni be gatta hilnare fa han torde jeddi jeddidi ko didi
leve le pied quoi comme on dit
farfila ndunguni tanda gades du kona wiama hitan hikandi an tobay honno hejirni enda dun du kona hono ko lati waddan chadale sanna yade e durande kanyu e fawar jontu kona ni cellal dabbaaji ko tata enda yerno umaru yelli lati kanyu enda wonno horejo durobe leedi agades ko halni anise karim.
Beaucoup de gens pensaient qu'il a plu à Agadez. Non, la région d'Agadez, il n'a pas plu.
Nous, la région d'Agadez, nous avons eu de la région où nous avons eu de la région. Nous avons eu de la région. Nous avons eu de la région. Dum sabi ko miden gattadaare yaade he gomnati e pelle balliroje watta illa joni e ciriyo wallirde durobe be enda e dabaji
des problèmes et même les partenaires au développement et de ses éleveurs
wadi balde ni enda anko nokkuto mobilaji yarte jeewedo enda gallu nyame himbe je mobilaji hewbe na jatto enda dum nyallandu kon ton e dum wadi faaro joni zordungol yaade gam batne fo heba mota mudun jeewe sab mobilaji han jeewe hitande war hitande yalnay wonno cella mudun wontiri kanon woni kambe wombe na yaabe enda be ji ko welabe to enda sanne salamatu kadir ko landi be kali
illa subaka yande jeegom na ko yande nay la sara komi dilloni loreji dindu illa ton por ibatu waladu mu andana dum warde yewtinaaji majji dodu barol cede nino hemere lore fu ujunaaji didi e kemena foti be kepta loreji dindu limtata
iskabumi igba
on ma deja interpellé
mi darnama dow lawol mi tema tal cour visite technique motaji min kay mi andana dum dum e kanana be andina himbe illa no hoddi lewru na lebbi na tati ko watta ko fama na dum yodum polisi e darni kam pa joom kima jitati
4000 francs
j'étais là depuis
il yende jeegom subaka mi tawa dum amma dum wala dum yawo ba de gonga himbe ciumi bawa darade jundete wakati fudum polisi be seni darni himbe torribe ga ibe andi ko kebol derol gol endan hoya ibe gattadu himbe joba ciede min he hore am kile tati mi do yo
joni wadi kwato lebbi jeegom to enda arlit ko compagnie biteedo fawar jondu konani kominak wasobe iranium e leedi men Niger do enda darni golle mudum wadi himbe ujunaji du ko laati wurtake gollangal enda joni tiagal lebbi jeegom nawno dum wontirto enda dum wonno ko fawar jondu konna bandimi gungu muhammad dantani landi biteedo rahamar ala tufeta laati kanyo haltado inde bibbe leedi departement mo arlit
la population
neddo fu nangi gollal mum hande ni sa donna mawdum fu wala ko neddo wawi halude himbe du galano dilla akoka he arlitu fu hopital kominak odu har ko darta fillam naral hebake chaka gomnati leydi niger ardibe company kominak o enda naral gal dermum wi'i gomnati accante hopital o enda hande ni der jonde gomnati hopital odu taw kominak kandu no wallira fa wada wakkati himbe gomnati gollanobe kominak be jippaki be enda taw be der hopital o enden kan en ni gonno golla der makko basol kanga e mojjilol mum ko wona no wade takkol hubere arlit kandu wadi ko himbe tawraka sadorna sanni gan company o enden mabbi baade ujunaji didi de company kominak odum ko kete gomnati na meri hubere arlit diandu kominak kan won hokka himbe amma yaade yeso kominak itton jungom der filla kokkol diyan kan fu e hite kura
nanne do battagol mabbutugol jandeji hono kerdi duniyaar fu dum waddi ko faande no wodi latibe no garna chama e tuugi latidu himbe no ngoni no gaddun en kam wonno wiide jomum mi windima e l'école mawdo de ledde yasin jomum hokka cede fa kewa tawe dum wana gonga dum wana ko horejo jangobe l'école bibele niger jodibe tan maroc mbiyateedo farjoni lawali abdou aminu o wi o yi jati ngadaado dum wodi o filene kendo kondani olivier asokbavi.
Certaines personnes, certaines agences même.
Wobbe gon he agence suji gon goni no binde tukabe kibbe bak gan jangowa leydi Maroc yoba milio goto e ujune hermi fatimina jande licence mo to hala gonka gonga ni woni bindol gol hana gonga gan sarusi hawjini e fio de kawrita le duniyaru wonde Maroc fenni dun gan hikka kierul sukabe gompino janga jande science be riwama da pinkita hi gaddaki be fu be diwama der jangirde maunede Casablanca gambe galana ibe jangina be der labi guika di hana gongaji handana deni a hebi bakma a hebi kepto lobbol jahana horema anab kan hawji fiu hebante lawol ko jangoyta leede yas de gol lawol wadai no wodi jangirde mawde de gomnati andani jonde majji yamwa ton habaru na tefa habaru dow lawol internet hande fu hoyi ko tefuda fu habaru labdo a heban do jangirde de gomnati andani
établissements qui sont reconnus par l'état.
Nani far joni tanan tilaber don wono ko chapantade dar chapantade go lewru utuko jappini enda hawrtere wadi dundu konna kam wono sarobe jangobe lekkol dundu ciagal be gadi dubi nay e be golla be gadi hawrtere gam batte be cubito fawar jondu konna la tobe hore mabbe hore jongo noddon enda ni mbiyetedo fande ni hono wisilman ransasertan kanyum woni ko hoja lato kasenda horejo fedende enda Abdoulaye Mahmoudou lande kemo o halni dum won ko be gadi le hawrinde.
Nous avons un thème sur la participation.
Sembe hala hawrina amin kan woni balla ka himbe cekanta raje bawe waddude ko watta jangirde lokkolde enda jande dartu der majji dun du dun lawol non ko foda hakkiloji sarobe tukabe jangobe ko watta neddo mabbe fu anda ko heda hem aribe hawju jangirde dendu anda ko hawti dade sarobe tukabe jangobe ko watte fu hana dawrede yettore alladu be kebi be fu pirtol ko e lobde do majju dun du woni weltare am gan neddo mabbe fu wawa andude balla ka ani waddudi ganno andi ko heda hem miden gatta tammude du ko gomnati walliramni keddi bawde mu
accepte de nous accompagner dans la mesure de ses moyens.
Nanni to enda buzel doctoral mudum tawa kana le region mo tawa kandu kenya de be ji himbe wodube cholera ko watto jene on fa goto kay mayi jati yerno hokkobe habaruji doctoral de enda holliri be bi hunnondu ko lati fudda kana yede illunoga e jeddeleru uttundu enda ko jabbi dum waddi ko faware jondu konda ni kanko kalodo inde doctoral de mamman sani o andini wiide ke ne wonu dum wadirto enda buza bandimbite do Sanusi Assouman.
Sashen babballiki
noga e jeddi lewru uttu watunu lokotorore mawne de buza be kebi neddo arano mo nyawko doggul e turde nonni cholera nanki gada jewtinaki gadaaki do fillana walla ka tabintinama ko nyawgon nino nanga noga e jeddi warande go e lewru septembre 2 kenga nonni himbe jeno ka nyawgon nanki der mabbe goto mai to koddi be kai no don no nyawti do ko jewata hano nokkure to himbe be nyawgu nangi ittante be ittanama nokkure fa CSC madatta don himbe be nyawgu nangi faddete gan nyawti
misi magen
nanni farjo ni no tawad konna ni hon kawjido fi ko darto hono na wallaji da boji minister hawjende cellal yottaade chapantati lewru utnu en nabbe bi ko watti mu inaade kemi jeego e chapanna go kay won ko nawalla ka nangi chapanna jerto jertudu ko na woni ko mayi dum won fi cholera ononi mi'ateɗo Fati Hamidou Abdou kam won ɓi leydi Niger jatto enen Tokyo fottoyde fijoji ko watte fijoji ɗi konna himɓe tawɗaɓe laaru ɗum ɗu konnan kanko enda o heɓi o waɗi hono paɗɗol ɓodde makko jandi fawlata ken joyaɓo ele himɓe ɓen enda ɗum wonno ko Harouna Ousmane hoorejo fedde hono Farou joni ɗu konna waɗoɓe fijoji pirto ɓalli larɗuɓe enda o haalan tarnano Fouday Ahmed.
C'est fini la compétition.
Wadi paddol wodde den metriji joy e ko dekki sedda kan woni ko o hebi der be o faddidi kanko wari didabo kambe du laso kawra gada orgal gotal der orgal mabbe kambe laso be enda o wari sappo e jobo de gonga o wadi bawde makko fu mido waawi wiude du ko o tittinkinake san ko wadi dundu teddi he ami o wadi du leydi Niger teddinama
a nous honorer tous.
Nonni faandu fila pirto ɓalli latto baalo menana hawre e talomo Burkina Faso wakkati mo gonɗen kaalo to enna maaro ko duwoni ko fijoyiɗi gonno gaɗa gam batte Allah ittodirgol Qatar duminaɗe nogue ɗiɗi ko tewtol coupe mawɗo mo duniyaru wakkati mo kalte o ni ɓe jalodira e fe goto watta e bandu eɗen andidi konna ni ko saabi koɓe jeeyi to wonno nokkuye latol baal leyɗe men ɗe enna fo FIFA ittiɗe to latol baal ɗum enda ele yewtere men pinno en kalino haala wiide ke no woodi himɓe wiyaɓe tawreteɓe hono ƴiƴam indirteɗan A e B e A B kañe O ɗum ɗon du konna ni wiyama jomude ni hono waɗnama pesga ko hitinde corona virus o enda no yaawi jomum maaya ɗum du konna wona ko fa hande ni loctoroɓe fenni ɗum ɓe mbi wona noon ɗum wontiri docteur Karaji Souleymana laatiɗo jo andal sanne e dow fiwa enda kañum yewtini fawar joni du konna ni banni mbiteɗo Farida Burayma kanko o goltonani Samu walloɓe himɓe e dow ko yaawi dow fila cellal
ɗum waɗi balɗe ko habaru gon no feccide himɓe dow whatsapp facebook e ko nandi titta habaru mo nder mum ɗum wi'i e groupe ƴiƴƴam O plus B moins e AB moins to jaɓu gaɗane batte ko hisina ɗum en ñaw coronavirus e raɓum gam hanono ɗum wi'ira de ni ɓe gaɗanama batte ɗe endam balɗe jeetati gaɗa mum ɓe maaya docteur Karaji Souleyman ardiɗo Samu sarusi kawjiɗo filla waddande tawraɓe saɗornan cellal balla dow ko yaawi wi'i wala andal luggiɗiggal fuu ngal tabbintini haalaji mbiyaɗi ɗi enda
non jusque là y a aucune
yettade joni yi'aka fuu ko holloto ko himɓe gonno mbiya ɗum saabu jande fuu waɗaka dow majjum fa famtine ko laati sana jande waɗa nder leyɗe kewɗe na dow himɓe hewɓe kantan wawi tabintinede wiyede ke nani himɓe laatiɓe pesugal ngal no woni ɗum torra gam ƴiƴam mumen ni wontiri ñaw noon laatigu wodna ɓiɓɓe ñaw ɓiɓɓe ñaw ɓeydu nangatanan fara pofal ɗum wala fuu mo ɗum itti wala suka wala mawɗo fuɗu konno ɓiɓɓe ñawɗe cagitiɗe yiyede ɗe kankay en jii ba sukaɓe ko mijjiteno ñawgu torta ɗum a tawan suka ñawgu leeɓi ɗum fa wattama to fekkorɓe watte ton en
du jeune patient se retrouve en réanimation.
Dene halaji biadi di enden ni halaji fewreji non. Docteur Karaji Souleyman watti dane yaade himbe leydi ko watta be dowtanu laabi hisinde himbe nyaw coronavirus e rab mun cingadi do leydi Niger. Docteur Karaji Souleyman.
C'est-à-dire la prévention.
To ko tawa hen ni woni to kude laabi kisinoji nyawgu enda ka woni himbe boddondira to kokkondira juude saatu fina lota juude mum fa laaba watta do konna sumer mudum nokkure futo himbe joodi acca hendu wifa hakkune mudum en anka ini kerol laabi ko renton do hisindan do nyawgu kan han tay to kama gam kantan wawi hisinde neɗɗo ñawgu kañum e pesugal ngal e hoore muɗum kandu konɗan no haɗa ñawgu endan ara mum mawna sanne
essayer de contrôler cette pandémie.
Ardiɓe filla cellal himɓe leydi Niger ɗo enden ni no pooɗa hakkilloji himɓe no bi'a ko ɓiɓɓe ñaw coronavirus gu enden no tawa caka himɓe leydi no raɓa himɓe du daaɓaɗo du fuu iɗum sattina hemum sanne
e dow ɗum ko habarumi fulfol tilli hannde sey mbi assalamu aleykum mbalete jam walmi accidan on e rakia armi kandu waɗan kibaruji e hawsankore
difa dow radio alternative
lamba capanɗe jeenayi e jeenayi toɓɓere inayi fm zender
dow radio gaskiya lamba capanɗe jeetati e jeenayi toɓɓere e joyi fm
maraɗi dow radio sarawnia
lamba hemre e ɗiɗi toɓɓere e go'o fm kyota
dow bonfeere fuuma lamba capanɗe jeenayi e jeenayi fm